As you know. As you know, Anama.
Your Tron.
Tron. Baluza, 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 baluza. Hello.
Your Tron. Your Tron.
How Anaman, 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 Anaman.
Ananita tamu yake Alamba pipi pipi Mindo baby wake Kinanda mshuti mshuti Ay, mama Kitanda ni mikiki Maexi mumu wache Mana namba kadiliti Oya walele Ay, wakacha Mpenzi ukinyacha Dalia minyapa Oya walele Ay, wakacha Mpenzi Makida cheze makida Makida Madiba Madiba nipeleke diba Mabebe umenimaliza Makida cheze makida Makida
Tuenzetu Mbati ni tuenzetu Tuenzetu Asende tuenzetu Eshe tuenzetu Mbati ni tuenzetu Tuenzetu
As you know Kama gemu niseke ni five Kitadani unavo ni impavive Unakiwasha, unaniwasha Baka nachaka likiwa minadapta Na kama movie ni season five Mtoto na nisidishia mavive Yadi unaniwasha, unakiwasha Nachanga likiwa mimozenu na data Yani wakacha, waleli Mtoto na nipigisha kwenye kilele Ukiligusa mbavu napiga kelele Atundo lago tama matundele Yani wakacha, waleli Mtoto na nipigisha kwenye kilele Ukiligusa mbavu napiga kelele Atundo lago tama matundele
Madiba, madiba nipeleke diba Mabebe umenimaliza Makida cheze makida Makida Madiba, madiba nipeleke diba Mabebe umenimaliza Makida cheze makida Makida
Tuenzetu Mbatini tuenzetu Tuenzetu Asende tuenzetu Eshe tuenzetu Mbatini tuenzetu
Tana ya mikao ratatatata Angfuni na matata Nafige na ngenga non Tlalele kutene tokolo Aima, mana kangani Pisa kandali ngete Matu sese ngai Koto nge tripu babasele Fulu pili pili mna Baling fulu kwenzela yonke taifuna Yuko tlai zinto zomshaba Fulu tlali wasi nyatana Muto klupa yosamland Ay, you are my everything Futa ke kozo tali ninting Tana ya mi chao ratatata Madiba, madiba nipeleke diba Mabebe umenimaliza Makida nchize makida Makida Madiba, madiba nipeleke diba Mabebe umenimaliza Makida nchize makida Makida
Tuenzetu Mbati ni tuenzetu Tuenzetu, asende tuenzetu Eshe tuenzetu, abatine tuenzetu Tuenzetu, anande tuenzetu
Your Trump